button on the whip.
Wende kogamba chibulamu kato jozungo lwokubola bantere demo bambi nkusaba busabi ndekamu ebyange nawe wabiroberamu yeah obudde buzibye nina chijogamu ezange nina ziri akonga nchali mulamu baganda bafenda basukamu omukwamu gwa chali n'obusobozi tobiroberamu yeah atondi mukozera kera nenchichapamu atakole talire mama yansomeramu chimwana wange sente yefuga buli kimu chovola bera ebyokukola sibiroberamu yeah musayi muto nkulembedde game bayaye bampala na nefuze bidde mbabunyabunya ka kombinashoni ya pemu bano mbakuwa kumuto sibaroberamu ze yeah tobiroberamu ulali tobiroberamu toroba toroba tobiroberamu ebyensi boy kufa tolina okuberamu yeah ngambye tobiroberamu ulali tobiroberamu toroba toroba tobiroberamu ebyensi boy kufa tolina okuberamu wabula singa teyali sirimu singa mubambala ebyokulwanyisa sirimu nebulwa nzijukira nti nno kyesinga dream wakapiira wenkateerako sibiroberamu mutima gwange mwana nawe baamu ze nawe tumanye bizibulavu byatusuddemu kati olabye omulala twoŋŋamba tubiddemu ntiddemu ze suddemu kubiroberamu kampala site babufu fe tukirimu wojja n'ekyala abaana bakikumalamu for example bana banyiga amasimu jamu abaana baganyakula tebalobye namu buli omu neddiini yenze ndi musiramu naye nzikiriza tonda gwe tusinzayo saba kelofu n'engeri gyomwebasaamu nze tomulirera ebintu bye sibiroberamu tobiroberamu ulali tobiroberamu toroba toroba tobiroberamu ebyensi boy kufa tolina okuberamu ŋŋambye tobiroberamu ulali tobiroberamu toroba toroba tobiroberamu ebyensi boy kufa tolina okuberamu
Chikama wenchi doramu ni mdozi kakamu Ninyo geze temulia vana vazimaramu Warafa mtuburamu
Level
Wanega hili lukuo langa tolinamu Okusosro ya garanja zinenga imamu Bakuwa na kuruma lero warumie mchiamu Ezango jazise sema tozilo elamu Yeah Akoyimba kano sikange kabuliomu Enjiri eno kansabebu ne kubuliomu Atini pulo kube chukuma tusinemu Uliomuna uu atalina webelelemu Wabula ex wabilo elamu
Feno tulia ulamu Katiolia yoweji so gamba singa na gumamu
Tobiroberamu Uladi tobiroberamu Toroba toroba tobiroberamu Ebyensi boy kufa tolina okuberamu Tobiroberamu
Omutembe
Uladi tobiroberamu Toroba toroba tobiroberamu Ebyensi boy kufa tolina okuberamu Kampala muambe Nabadde tamanyi mugambe Fik fumyaika tuzine musirombe